Amazima mukama mulungi talemererwa mbera wano kunsi era tumusabe na luno olunaku alulungamye. Amazima mukama mulungi talemererwa mbera wano kunsi era tumusabe na luno olunaku alulungamye. Tusaba tukole byoyagala tulime kuduma na byansi mukama kulwalero lwazali omwana yanunula amawanga go tuyime mu maloboza gekuwo mubifuka ebikutenda mukama era tukusaba n'omwaka omuja kubikwa mirembe. Tusaba tukole byoyagala tulime kuduma na byansi mukama kulwalero lwazali omwana yanunula amawanga go tuyime mu maloboza gekuwo mubifuka ebikutenda mukama era tukusaba n'omwaka omuja kubikwa mirembe. Kwali bwe buti Yesu Kristo ali kunsi atandise okufuga era bwe buti yaliko omuwere kuba lwe yazaalibwa omwana najakula mwavu tebamanya nti gwe tulisinza agulumizibwa alin'amaanyi kuba yawangula. Situka tujaguze tusinze lelo azaaliddwa omwana wakisa yeewaayo okulumwa atufiirire. Tusaba tukole byoyagala tuleme kuduma na byansi mukama kulwalero lwazaaliddwa omwana yanunula amawanga go tuyime mu maloboza gekuwo mubifuka ebikutenda mukama era tukusaba n'omwaka omuja kubikwa mirembe. Tusaba tukole byoyagala tuleme kuduma na byansi mukama kulwalero lwazaaliddwa omwana yanunula amawanga go tuyime mu maloboza gekuwo mubifuka ebikutenda mukama era tukusaba n'omwaka omuja kubikwa mirembe. Wano munsi wetu likubanga watumo omwana watununulibwe kyokka bajjajjaffe bamutika engule n'emisumaali nekimutungibwa. Saba mukama ku lwange tununulibwe ekirungi kyalinasonyiwa tusse mu mbeera etusobozesa okufuna obuwanguzi. Amazima mukama mulungi talemererwa mbeera wano ku nsi era tumusabe na luno olunaku alulungamye. Tusaba tukole byoyagala tuleme kuduma na byansi mukama kulwalero lwazaaliddwa omwana yanunula amawanga go tuyime mu maloboza gekuwo mubifuka ebikutenda mukama era tukusaba n'omwaka omuja kubikwa mirembe. Tusaba tukole byoyagala tuleme kuduma na byansi mukama kulwalero lwazaaliddwa omwana yanunula amawanga go tuyime mu maloboza gekuwo mubifuka ebikutenda mukama era tukusaba n'omwaka omuja kubikwa mirembe. Kakigaana bwe tusanyuka kolelo kuwa omwana we luno lwazaalwa naye kyatakkiriza lyefujjo omuvaamu kuzikirira. Ekikungula mu malala manya nkigo n'emize emiby'omubiro mwe kufa kale n'otugendereleleyo tusigale mirembe. Twenenye tetumusuula mukama tumusabe mu mazima tetukowa teri mu bantu bekwata yagala bambi afayo. Twenenye tetumusuula mukama tumusabe mu mazima tetukowa teri mu bantu bekwata yagala bambi afayo. mirembe era tukusaba no mwako moja ube kwa mirembe.